Crave Only Music.
Bambi batila, lesa ta kwaba. Bambi batila, lesa ta tumfwa. Lelo na lishiba. Pali ineta lala. Alinte mwisha. Vande alimfwila. Kalumbanye, lumbanye. Ishi nalie. Kalumbanye, lumbanye, ishi nalie. Takwaba chite mwiko kuno kumse. Bafwaye sansa mchalo chaluba. Bafwayo mweo mchalo chakowela. Mwega bumbile myulu nesonde. Nalisango mweo muli mwe. Takwaba, no. Takwakabe Bambi abangante mwanga. Kalumbanye, lumbanye, ishi nalie. Temuiko, vata tabandi, vata tababonse.